Love your parts of the facts of it.
Hey, uli ndi vuto limodzi, vuto limodzi, uli ndi vuto limodzi, vuto limodzi, umadzakonda kwambiri, kukonda kwambiri, kukhulupirira munthu. Koma Malawi, uli ndi vuto limodzi, uli ndi vuto ada, uli ndi vuto kwambiri, loti America usangali tetsi ada, vuto lovuta kumvetsa oloneba Zambia, sama kumvetsa ada, kumabangila na sanje dokadoka kukonda anthu ochoka kutali, neba asagule penzi, kumufungila chituma wezi, kapula banji kahenzi, katumi zilene mpezi, pano unalo wa China, ali yesamata kukuna miss, kukulu vilila wandali odijomwe ama tanko kulis, kungo kuyuse, kuma wapinga, winiko, dala wabisi, Petticoat, Zilipa Minga, Pinifold, Sogo Sentika, Million, Modi Malawi Zago Zigamamu Yandela, Uzisangalala, Komajitinya, Gumango Tonya, Zago, Agusangalala. Uri ndi vuto limodzi, vuto limodzi, uri ndi vuto limodzi, vuto limodzi, umadzakonda kwambiri, kukonda kwambiri, kukhulupirira munthu. Koma Malawi,
uli ndi vuto limodzi, umandigwesa misonzi, munthu asagwile baby, umabwela ndi mastonzi, suma saboda za kwanu, uma saboda za chizungu bwanji, suma labada za kwanu, uma labada za chikunja bwanji, akuti pizza nokhwanya, tili yenge na muhanya, sindi jasikono ndi makonda kudya baga, umangova amumenya, amutema, amukaba, ali chifukwali ndi dola, achola deni ngini ya graba.
Uli ndi vuto limodzi, vuto limodzi, uli ndi vuto limodzi, vuto limodzi, umadzakonda kwambiri, kukonda kwambiri, kukhulupirira munthu. Koma Malawi,
I pray that you change my life, I pray that you change my life.